Bani music.
Kilimeniruka pindi nimekuona tu na nimeshituka roho juu juu. Ulivyo ndivyo navyotaka, umeniwosha moyoni, shombo zimenasapaka. Mio wako minataka uwe wangu maishani, sema ndio ndio. Vilo menibaba na mitakuganda, yani kama gwanda na komando, michezo ya kitanda kama tuko tanga baby. Wenu kipenda roo, wenu kipenda roo. Taja jina kuwa na we burudani, mimi sio limbukeni. Sina penzi loko, sitoa giboko, mambo yangu moto moto, yani vile uko sexy. Would you be my baby? Wanimaliza, wanimaliza, wanimaliza. Tanga baby, when you keep in a row, when you keep in a row. Are you ready?
Are you ready?
Be my baby.
Be my baby.
Are you ready?
Are you ready?
Be my boy.
Yeah.
Umenishika, shika, shika, shika.
Be my baby.
Umenishika. Ndio.
I'll spoil you.